kama socks guna weka sneakers shana jari mwili kumpendezo na jimix docks hey what up pups napate high sina nishaya sawashikaji wa kinstabai ni peace and love hali ya maisho siulizie tuna bang all night ukuna toto shepudi wanungu wa mili sasana wanyaki wa safa ndo home wandali wa njia maskan yani we pack with them boda tunasaka shilling bila kujali stinning kepo wa touch on a game still we pack with them gang bang is our aim N-E-O-P is our claim nimelelewa MB nimekuria MB nimeenda school MB my first best nimeandika bado nipo MB legend of MBY kama 2.1 hata nkidai my favorite beat MBY MBY the best of people pop them bang MBY ni ash to dash toka M to the BY yenye vipaji so shy japo kifeza ndo dry ila the same to one pande the thousand high so we pop like them and we game like them so respect to them legendary kama sugu na Dr. Wise heshima kwake BBG my old school splash he's my favorite list and best DJ forever last talent ilikuwa naona pop nika glow MBY abivya kutane kuta mbea mashow ya live na matanuzi and za cave dwellers pembeni head singers isanga family tulipo pump tela tukiwa na most fella nalika safi ni mda safi kujinafasi hawani gasi kwa uwepetu wanaopendeza na wapamanda wanajilab kwa MB wanapendeza KMB na hindo MBY na hindo MBY the best of people pop them bang na hindo MBY
I'm back.